Radyo Özgür Amerika. Radyo Özgür Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104.3 kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @VOA radio yacu naho waisha tu radio yacu voa.com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose muri studio ya 7 hano Washington DC kuri mikro murumva Jeffrey Mutagoma jide na cyubahiro ari ku bugenzuzi bwa program umwanya wa kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zimwe mu Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga. Cy'uyu munsi rero turagaruka ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda. Ni kenshi hakunda kugaragara ibibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana ku ngurane itangwa ku butaka cyangwa ku buryo iyo gahunda yose iba yarakozwe. Ese ubundi mu busanzwe iyi gahunda itangira ite igakorwa ite kubera izihe mpamvu kucyavuka amakimbirane mu gikorwa cyakagombye kugira inyungu haba ku muturage cyangwa ku gihugu atuyemo. Hakorwa iki se kugira ngo no mu gihe kizaza hatavuka ibibazo nk'ibyagaragaye mu myaka ishize no muri iki gihe bigaragara mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari no ku mugabane wa Afrika. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turiyambaza umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Turacyagerageza kumushaka ku buhanga bw'ibyuma ndabona barimo bagerageza kumushaka. Maitre Alain Mukurarinda ni bikunda mukanya turamubaha ku murongo wa telefone. Twamutumiye rero kugira ngo adufashe gusobanukirwa neza iki kibazo. Hagataho mu gihe bitarakunda turashaka umwe mu bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika tuganira nawe atubwire uko yumva iki kibazo. Muri rusange no kwibaza tuti ese ibibazo nk'ibi kuki bigaragara hagati y'ubutegetsi n'abaturage rimwe na rimwe bishingira kuki kandi byagenda gute kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi bitavuka. Dore ko igikorwa nk'iki kiba gikorwa hagamijwe inyungu z'abaturage n'iz'igihugu muri rusange. Bitsirahe rero umurongo wa telefone ntabwo birakunda, ariko tubatumire mukomeze mwohereze n'ibitekerezo byanyu kuri www.radio.com no kuri Facebook page yacu ya @ Radio VOA radio yacu, muduha ibitekerezo, muduha na nimero zanyu kugira ngo tubahe ijambo. Ku murongo wa telefone duhere kuri Asali bambwiye ko agiye. Imirongo ya telefone nayo ntabwo irimo kutubanira neza. ni ikibazo rero tumaze iminsi tuganiraho mwarabyumvise mu makuru yacu cyane cyane hariya mu Rwanda ho abaturage bahitwa Kangondo ya kabiri na Kibiraro bagize ibyo bibazo ariko ntabwo araho ngaho gusa kuko ntabwo ari bo bonyine bimurwa gusa ni muri rusange ni gahunda iba iri mu gihugu cyose bimurwa kubera iki bimurwa kubera icya mbere impamvu z'inyungu rusange cyangwa se umutekano wabo cyane cyane abatuye mu manegeka ku buhanga bw'ibyuma reka nsabe Dieudonné Cyubahiro atuzamurira umuziki turagaruka mu kanya tujya kuri mikoro tunabaha ijambo
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye Ugutera, you would to wound. Yabai, it's a little church. Ugutangi Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
Ikaze rero nanone ku Ijwi rya Amerika mu kanya nageraga nti mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda ni kenshi akunda kugaruka ibibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana ku ngurane itangwa ku butaka cyangwa ku buryo iyo gahunda iba yarakozwe ese ubundi mu busanzwe gahunda itangira ite ikorwa ite kubera izihe mpamvu kucyavuka amakimbirane mu gikorwa cyakagombye kugira inyungu haba ku baturage cyangwa ku gihugu batuyemo hakorwa iki kugira ngo no mu gihe kizaza hatavuka ibibazo nk'iby'akarengane mu myaka turimo tubona cyangwa se no muri iki gihe mu kiganiro cy'uyu munsi rero turiyambaza umuvugizi wa leta y'u Rwanda Maître Alain Mukuralinda ngo dufashe gusobanukirwa neza iki kibazo mu kanya ntabwo byadukundiraga ariko hariya Cyubahiro amaze kumbwira ko bitunganye Maître Alain Mukuralinda ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
ye duhere rero ku buryo igikorwa nk'iki gitangira mu maze kubyumva insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kuvugaho ubundi iyo hagiye kubaho kwimurwa k'umuturage haba ku nyungu rusange cyangwa ku mpamvu zijyanye n'umutekano wo kubakura wenda ahashobora kugaragariza ubundi bikorwa bite bitangira gute
kugira ngo igikorwa nk'icyo gikorwe itegeko rirasobanutse ubundi itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga yuko nta muntu ushobora kuvogerwa ku mutungo we iryo ni ihame tugenderaho ariko hakaza andi mategeko iyo akozwe hanarebwa niba atagize atavuguruza cyangwa se atica itegeko nshinga ashobora kwemera mu bihe runaka cyangwa se muri kondisiyo izi n'izi ko iya principe ishobora cyangwa ryahame rishobora kutubahirizwa ariko nabwo hagatangwa ikigenderwaho kugira ngo ibyo hano bitubahirizwe nko ku itegeko ryo mu Rwanda de expropriation cyangwa se ryemerera ko abantu bashobora kwimurwa nk'ingingo ya gatatu ivuga yuko leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bivuga ngo noneho ryahame turivuyeho bahaye uburenganzira leta yonyine kuba yakwimura abantu ni ukuvuga ngo rero igiye kubimura abantu ni ukuvuga ko hagomba kugaragaza nyine igikorwa cy'inyungu rusange hanyuma hakiyongeraho yuko abo bantu bagomba guhabwa bamwe bavuga ingurane ikwiye ariko itegeko ryo rivuga indishyi ikwiye kandi bakanavuga yuko nta muntu wakagombye kwimurwa atahawe iyo ndishyi ikwiye kuko hari igihe bijya bibaho ugasanga umuntu arimuwe atarahabwa iyo ndishyi ndetse ugasanga bya bikorwa byatumye yimurwa birakoze birarangiye warakibuka nka inyuma y'indishyi ayo ngayo aba ari amakosa ni ukuvuga ngo rero ni uko bitangira izo ngingo rero kugira ngo zikorwe ni ukuvuga ngo hagere hari igihe kigera hakaba igenagaciro ry'imitungo y'abanyiri kwimurwa ibyo igenagaciro rikorwa n'uruhande rumwe leta rishobora gukorwa n'umuturage buri wese akazana igenagaciro bakaryumvikanaho byananirana bakaba bashyiraho wa gatatu umugenagaciro kugira ngo abashe kubumvikanisha iyo byananirana nanone bikaba byagenda bikajya no mu rukiko ni ukuvuga ngo rero gahunda imaze gukorwa hakaba igenagaciro abantu bakaryumvikanaho abaturage bakishyurwa cyangwa se n'abandi abo aribo bose barafite aho hantu hagomba gukora igikorwa nibwo noneho cya gikorwa cy'inyungu rusange cyangwa se gukora ahantu abantu bakava kubera ko bari mu manegeka ubuzima bwabo bushobora kugeranirwa bakahava nibwo bishobora gushyirwa mu bikorwa noneho igikorwa kigakorwa
nuko ugize utere uti indishyi ikwiriye usobanura n'uko igenwa n'abayigena aba ari bo n'inzira binyuramo ubundi muri icyo gihe cyose haba uwo mugenagaciro ugenwa na leta cyangwa se akagenwa na nyir'umutungo byakwanga bakazana uwa gatatu nk'uko ubivuze hari igihe ntarengwa giteganywa n'itegeko bavuga bati iyo leta imaze gutangaza ibi bintu ibyo byose byagombye kuba byarangiye muri iki gihe
ubundi muri gahunda bashobora kugena igihe ariko hari n'igihe ugena igihe kubera ibindi bibazo bigiye bizamo igihe kikaba cyarenga hari igihe ibibazo bishobora kujya mu rukiko byagera mu rukiko umucamanza aba afite uburyo bubiri ubwa mbere ni ukuvuga ati reka tugurane urubanza ruzarangire uzatsinda niyo umushinga waba warahagiye tukagenda yuko dufata urugero agomba guhabwa amafaranga runaka bakayamuha kuko uwatsinzwe urubanza rwarabaye itegeko aba agomba kubyubahiriza niyo yaba ari leta hakaba n'igihe umucamanza ashobora kuvuga ati ariko ndabona uyu mushinga ukomeje ukarangira uru rubanza niyo twazafata icyemezo bizaba byararenze ntacyo byazamara akaba uhagaritse by'agateganyo ni ukuvuga ngo rero igihe gishobora kuba cyaragenwe nta kigenwa mu itegeko ariko igihe gishobora kuba cyaragenwe noneho kubera ibindi bibazo bijemo ugasanga wa mushinga n'ubundi uratinze abantu batinze kwishyurwa cyangwa se bitinze gushyirwa mu bikorwa dufate nk'imishinga yari iteganyijwe muri rusange mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu byakunzwe mu nkokora n'iki cyorezo tuvuyemo cya korona hari ibintu byahagaze umwaka imyaka ibiri irashira nta gihe kiba giteganyijwe ku bundi umushinga ubwawe uvuga uti twawutangira ikigeniki warangirira ikigeniki ariko urabizi iyo imishinga itangiye ntabwo rimwe na rimwe haburiyemo ibibazo ibintu bikaba byatinda cyangwa se nk'uko twagiye tubibona mu mishinga imwe n'imwe kubera imyumvire abantu bakinangira bamwe bakanga kwimuka abandi bakimuka ibyo byose kubera ko hagati aho hajemo ibiganiro hajemo imishyikirano ugasanga ibintu birarengeranye ikigaragara ni uko hari igihe ibintu biba bigomba gukorwa niba ari umuhanda ugomba gukorwa niba ari master plan igomba gushyirwa ahantu yateganyirijwe niba ari umuriro ari amazi hari igihe kigera ibyemezo bigafatwa ibintu bigashyirwa mu bikorwa niba harabaye n'ibibazo bikazasubiranirwa n'inteko ariko umushinga warakozwe
none se Maitre Alain Mukurarinda ko numva itegeko risobanutse kuki akunda kuvuga ibibazo hagati y'abaturage na leta mu ishyirwa mu bikorwa ryabyo kandi numva ubundi ari ibintu bimeze nk'aho biri ku murongo
ariko tugende dufate kubera hano mu Rwanda hirya no hino mu gihugu nakubwira ko 99% by'abimurwa ntago nta kibazo kibamo hari iby'umwihariko bigera gutya bikaza bimwe bidashingiye ku mpamvu zidasobanutse hari kuba hari ubwo abaturage badafite amakuru wenda batasobanuriwe neza hari imyumvire hari ugutsimbarara umuntu akanga byo kwanga gusa hari ugushukwa ibyo ntitugomba gutinya kubivuga abantu bakabajya mu matwi bakabaca intege bakumva amabwire ugasanga abantu barinangiye noneho ugasanga ku ruhande rundi leta guverinoma ntabwo yavuga ngo nubwo abantu batumva mbabwiye rimwe birahagije igomba gukomeza ukigisha igomba gukomeza igasobanura ariko nk'uko nabivuze hari igihe bigomba gushyirwa mu mategeko hari ababashuka abantu ngo nimunangire nimunanirane ngo iki kibazo ngo kigomba gukemurwa na perezida wa repubulika ibyo ngibyo bose ibyo ni ukwishuka kuko hari ubuyobozi buba bufitiye ububasha nubwo bwaba bufite ingufu z'itegeko ariko ntabwo ariko bahita babukoresha nubwo ngo bagomba kwihangana bagomba gusobanura bagomba kwigisha ariko iyo bimeze kurengerana ubona ubuzima bw'abaturage bushobora kugeramirwa cyangwa se umushinga ushobora gukomwa mu nkokora ugahagarara iyo ari n'umushinga waturutse hanze ugasanga umuntu umushoramari wawuzanye aravuga ati ngewe ibi bintu birandandiye ndagahagaritse mbijyanye ahandi ibyo byose ni ibintu iyo bigiye mu buzima busanzwe udashobora guhita uvuga ngo ngewe ngo ndaje kano kanya ku itegeko cyangwa se nubwo itegeko ribimwemerera nkoresheje itegeko mbikora oya ntabwo ari uko byagenda niba hari za resistance niba hari abadasobanukiwe niba hari abatumva ugomba kubanza kugerageza kubumvisha noneho byananirana hagakoreshwa niba porosegire zose zabo bahirijwe itegeko rikubahirizwa niba kandi hari ikitumvikanyeho kikaba cyagera no mu rukiko ariko nakubwira ko rwose muri rusange nshobora kukurombera no kwenda ubumuga bwa byose bigamije cyangwa umuntu akaba biteguye ariko tukukuromberera imishinga icumi cumi n'umwe byo kwimura abaturage mu nyungu rusange cyangwa kubera amanegeka kubera kubungabunga ubuzima bwabo yakozwe yarangiye n'ubu ngubu hari ibikorwa itagivugwa kandi igakorwa neza ikarangira
ni wa mugani ngo nta byera ngo de iyo mibare mikeya irimo igenda itagenda neza turaza kugaruka no kureba uko turaza kureba uko n'ubundi twa ibyakorwa kugira ngo iyo mibare mikeya twavugaga igabanuke cyangwa se inaveho burundu radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi reka tujye hariya hakurya ku murongo wa telefoni twakire bamwe mu banywanyi b'Ijwi ry'Amerika batangiye gutelefona hari uwitwa Habumugisha Claude ikaze mu kiganiro muri sanga
yego
uherereye Claude ikibazo cyawe
merere y'umusanzu
komeza
nanjye nari nabonye nimero muri komenti kuri Facebook
komeza turakumva
nari nabonye tatuke kuri Facebook
Habumugisha Claude komeza uvuge igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
nari nabonye nimero kuri Facebook bambe tatuke kuri Facebook ndavuga nanjye nakwifuza kubana abandi nk'iki kiganiro naba mbashimiye ngakomeza nkumva ibyo umuyobozi avuga mukora
urakoze Claude Habumugisha reka twakire Thierry yahishakiye ikaza mu kiganiro muri sanga ku Ijwi ry'Amerika
yego murakoze cyane amahoro cyane
amahoro Thierry
amahoro cyane
uherereye he ikibazo cyawe
i Bujumbura mu Burundi
ikibazo ni igitekerezo
ikibazo kumbura harimo n'ikinguye nagomba ubwa mbere nkinguriye kuri kino kiganiro mukunze kubera ko aba bantu bagenda hariya muri ibi bihugu ahanini baba bagiye kurondera ubuzima ariko rimwe na rimwe ni uko dushikana tukumva bagize ibibazo ibyo bibazo bagize ugasanga byabananiye ingene bashobora kwitura ibihugu abandi baserukira abariyo baserukira ibihugu
none se Thierry uretse gato ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi turimo turavuga ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo. Wowe ni icyo wari wanditse ushaka kuvugaho cyangwa wavugaga kuri ibyo bijyanye na n'abaturage bava mu gihugu bajya hanze gushaka akazi?
Igihe nandika nari nanditse mvuga kuri ibi bijyanye n'abantu bagiye bari hariya hanze.
Oya, oya, ibyo ngibyo twabiganiriyeho kandi no mu minsi iza tuzongera kubivugaho, ariko ntabwo ari icyo kiganiro turimo uyu munsi. Wihangane, ariko reka tugushimire yuko wahamagaye ku Ijwi ry'Amerika ukaba wari ushatse no gutanga igitekerezo. Ntabwo nkuniganye ijambo, ariko buriya iyo sije tuzayigarukaho. Reka duhe umwanya abandi bafite icyo bavuga ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Bambwiye yuko ku murongo wa telefone uwo twari dufite agiye. Reka dusubire ku muvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, Maitre Alain Mukurarinda. Twarimo tuvuga kuri icyo kibazo cy'uko ibintu bitunganye biri muri gahunda, ariko hakavuka ibibazo ugira uti nyamara nubwo bivuka ibikorwa bigatungana nibyo byinshi, aho bidatungana niho hakeya. Wasubizaga ikibazo cyo kuvuga ngo se kuki havuka ibyo bibazo. Reka noneho duse n'abateye indi ntambwe twibaza tuti se ninde wakora iki kugira ngo haba ku ruhande rw'abaturage haba ku ruhande rwa Leta ibyo bibazo tuvuga bike bigaragara tubyirinde. Wenda ushatse watanga n'ingero ku byagiye bivuka tukavuga ku gishobora gukorwa kugira ngo nk'ibyo bibazo tubyirinde.
Umuntu wa mbere wagira icyo akora cyangwa se inzego ni inzego za Leta, niba zigomba kubanza gusobanura ku buryo bushoboka bwose, ku buryo bwimbitse igikorwa kiba kigiye gukorwa, niba ari inyungu rusange cyangwa se niba ari kwimura abantu kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga. Icyo niyo nshingano ya mbere. Icyo kigomba gukorwa kigasobanurwa, kikigishwa, kikumvikana. Icya kabiri ni ukubahiriza ibyo amategeko ateganya, cyane cyane kurebana no kugena agaciro k'abagiye kwimurwa ndetse no mu kugena ingurane ikwiye. Ni ukuvuga ngo rero n'amategeko nayo agomba gusobanurwa. Hari ikibazo gikunda kuba, bakavuga bati ngo tugiye ku ngurane ikwiye cyangwa ndikikwiye, bati ugasanga inkuru yarakwiriye ahantu hose ko iyo abantu bagiye kwimurwa bagomba guhabwa amafaranga bakarekeraho. Ni ukuvuga ngo abantu bakanyuraga ngo mugomba guhabwa amafaranga gusa. Iyo ni ku itegeko ribivuga. Noneho iyo bidasobanutse neza, umuntu iyo batamuhaye amafaranga bakamuha indi ngurane, ugasanga noneho habaye iki? Kwanga kunangira, avuga ati njyewe mugomba kumpa amafaranga uko byagenda kose. Nyamara itegeko riba rya ekisipurasiyo ryo kwimura abantu rivuga yuko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanweho hagati y'uwimura n'uwimurwa. Ariko nk'uko mbivuze, ugasanga abantu bagiye bavuga gusa ngo ni amafaranga bakarekeraho, bigatuma bamwe mu baturage bagomba kwimurwa bose. Niba utampaye amafaranga ngo n'ibyo ntabwo tuzigera twumvikana. Bivuze ngo rero ku ruhande rumwe ubuyobozi bugomba gusobanura kandi bukagendera ku mategeko, gusobanura umushinga no gusobanura amategeko abaturage nabo cyangwa bagomba kwimurwa bamara gusobanurirwa, bakanga ntibakore ibyo byandanze gusaba ngo banze kuva ku izima mu byanze bikunze ngo bagomba kumva amafaranga. Dufate urugero rumwe, ikibazo cyavuzwe cyane cyane muri ino minsi hariya Kibiraro na Kangondo, aho hatatanzwe amafaranga ahubwo nk'uko itegeko ribiteganya hatanzwe indi ngurane. Indi ngurane ni ikintu kuvuga ngo uruhande rumwe rwazanye aribwo rw'ubuyobozi, Leta, guverinoma yazanye ubutaka yubakaho amazu agezweho, yubakaho ibikorwa remezo, amashuri, ibitaro, amaduka, imihanda. Noe navuga ati twebwe dore ibyo tuzanye ku ruhande rumwe, ntabwo turi bujye muri kadiri amafaranga. Abaturage bamwe bati twebwe huye byanze bikunze ntabwo twakwemera ayo mazu ahubwo muraduha amafaranga. Urugero rero ngiye kubaha, nimwibaze umuntu 80% nako 80% by'abaturage bagomba kwimurwa bafite imitungo ifite agaciro kari munsi ya miliyoni 10, 70 kujana bafite imitungo iri munsi ya gaciro ka miliyoni 10. Nyamara leta inzu ya make yahaye abo baturage miliyoni 14. Naba urugero kugira ngo umusobanuro kigoye harimo ingero nyinshi nk'umuntu wari ufite inzu y'agaciro ka miliyoni imwe harimo ufite inzu y'agaciro k'ibihumbi 800 ariko bamuha inzu y'agaciro ka miliyoni 14 we yari afite 800 ati nganza ngo nimumpaye 800 ngo urumva yuko sinzi niba ari imyumvire ishobora kuba ari imyumvire mike iri hasi ishobora kuba ari ugushukwa ishobora no kujya mu matwi bakakubwira ibindi ukuntu baguha inzu ifite agaciro ka miliyoni 14 wowe wari ufite ahantu hamwe amafaranga ibihumbi 800 ukanga cyangwa se bakaguha inzu utari unafite uburenganzira bwo kuyibona ibyo nabyo reka mbaho urugero ni ukuvuga ngo harimo umuntu utuye hariya muri Kibiraro afite inzu n'icyangombwa agize gutya inyuma y'urugo rwe ariko mu rupangu rwe agurishije agace k'ubutaka ahayeho umuntu ashyizeho kanega ahaye uwa kabiri ashyizeho kanega ahaye uwa gatatu ashyizeho kanega abo bantu bose bubatse ku cyangombwa kimwe cya wa wundi kubera ko nta mitasiyo bazigera bakora ariko yabahaye akazi k'ubutaka ariko leta yaravuze iti nuko wowe udafite icyangombwa udafite ubutaka n'ubundi ntabwo wari ukwiye guhabwa inzu hariya twubatse ariko barazibahaye abo nabo bita abahetswe abahetswe nabo badafite ibyangombwa bahawe amazu kuko n'ahandi bari kuzajya aravuga ati mu butaka narabuguze ngo nta cyangombwa ibi rero bigaragara yuko ingaruka kuri cya kindi wavuze tugomba gusobanura neza umushinga ugasobanurwa kugeza igihe wumvikaniye ariko iyo bigaragaye yuko mu gusobanura ibintu byavuzwe inshuro enye eshanu eshatu harimo abanangira harimo abashukwa harimo abo babwira ngo yaboneka nk'ubwo aho ngaho ngo kubera ngo bizakemurwa na perezida wa repubulika ibyo ngibyo bigahagarara uyu mushinga ugashyirwa mu bikorwa niba ushyizwemo nabi mu bikorwa kubera izindi mpamvu bizaba byajya mu rukiko ariko ibintu byo kunangira bigeraho bikajyana no kwigomeka kwigomeka ari icyaha gihanwa n'amategeko ibyo ngibyo ni ibyo kwirinda ni impande zombi rero zigomba kugira icyo zikora cyane cyane abazanye umushinga bakawusobanura ariko abaturage nabo bafite uruhare iyo bamaze gusobanurirwa kumva gahunda za leta kubera ko cyane cyane bikorwa mu nyungu rusange mu nyungu z'abaturage
Radio ya Amerika twakire nkurikiye Yezu Alexandre ikaze ku ijwi rya Amerika uratubwira aho uherereye utubwire n'ikibazo cyawe
murakoze cyane merere mu karere ka Kirehe naranye akagari ka Kirehe ikiganiro nyumvishemo turimo hagati ariko kuri icyo kintu cy'ingurane rwose natwe hano mu Rwanda ikiza n'igikorwa remezo ikiza n'abaturage baba bagomba kukiganiraho ariko kandi twe mu Rwanda umuturage afite uburenganzira bwo kuba nawe yagira icyo agaragaza cyangwa asobanurirwa agiye kumukorerwa ari nayo mpamvu ntabwo leta y'u Rwanda yaza ngo ikwimure ku gahato itarabanza kukuganiriza ikubwire igitumye wimuka ikubwire n'icyo bagiye kugushyiriraho cyane leta iyo bipanze iyo bipanze ari ibikorwa remezo bifite inyungu abaturage rero kwimurwa nibyo ni uguhabwa ingurane nibyo ariko kandi twe barapima bakareba agaciro k'icyo wari ufite akaba ari nacyo bagufungisha nk'umuntu wimuwe tumva rero ibintu bijyanye no kwimurwa byo ni serivisi ya leta ndetse n'umuturage dufatanyije hatabayemo akarengane ndumva ari uko mu Rwanda bijya bikorwa cyane hari abantu bo mu kirwa bivuga neza mu minsi yashize bari bagiye kwimurwa ariko bagaragariza leta uburyo cyo guhana ari heza bahashyize ibikorwa remezo byababera bituma leta nayo ibyumva neza bityo irabahantu bagumiza ndetse ibegereza ibikorwa remezo mu ngengo z'imari cyangwa se muri gahunda za leta bari kwegerezwa ibyo bikorwa remezo kuko leta yarero iravuga ati umuturage ugikunga ahantu nawe abona hamubera habereye ibikorwa remezo akaba yumva yahaguma reka ibyo twagakombye gushyira aha twihashyire n'ubundi wa muturage agihari adizi rya Amerika rero ndumva nanjye ari cyo gitekerezo cyanjye nagira n'umuntu ungamire kuri iyo ngingo
urakoze cyane nkurikiye Yezu Alexandre aho ngaho ikirehe kuri icyo gitekerezo uhaye radio ijwi rya Amerika Maître Alain Mukurarinda tuvuge noneho iyo byakunze bagapima bakabara bagasinya ariko amafaranga ntaze ibyo byo bituruka kuki
ibyo n'itegeko kubikora no kunyuranya n'itegeko iyo ngiye rwo tujye bisobanuke tubyumvikaneho ubundi nta muntu ukwiye kwimurwa yarabariwe barumvikanye ku giciro bamara kucyumvikana bakambwira ati rero aha hantu hawe ni miliyoni 340 ubundi akakwiye kuko itegeko rivuga kwimuka ariko amafaranga yamaze kuyabona ibyo rwose byo nta gushidikanya niko itegeko rivuga iyo bikozwe rero mu buryo butari ubwo ni ukunyuranya n'itegeko haba hazemo uburangare cyangwa se ikindi cyangwa kudakora neza uko ibintu bikwiye ntabwo ariko byagombye kugenda rwose ahubwo ni ibyo kwitonderwa kuko muri itegeko ribigena ejo umuntu akamwimura bigatinda yuko ahabwa yangurane yikwiye kandi nta mahane yabaye habyumvikanyeho agaciro igena agaciro bararyemeranyijweho bombi ni ibintu bishobora no kujya mu rukiko akanaka indishyi urumva yuko ubutangiye noneho uwabikoze cyangwa se umukozi wabikoze cyangwa warangaye aba atangiye no guhombya leta ibintu bisobanuke byumvikane umuntu agomba kwimuka umushinga ugomba gutangira igikorwa cy'inyungu rusange kigomba gutangira cyangwa se ahantu niba hagomba gusenywa kubera ko hatagomba kubakwa ni mu gishanga se cyangwa ni mu manegeka ibyo byose bigomba gukorwa umuntu yarahaye ingurane kwiki nuko itegeko ribigena nta mpamvu yo guhabwa nyuma ngo wimuke hanyuma uzahabwe nyuma y'umwaka amezi atandatu cyangwa imyaka ibiri ibyo ntabwo ari byo
Radio Ijwi ry'Amerika reka twakire na Nirema Jibril ikaze kuri Radio Ijwi ry'Amerika uratubwira aho uherereye unajye ku gitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kuvuga
Halo
Ego Nirema Jibril ikaze
Ego ndashimye cyane mwaramutse mwiriwe mwese
Ego turaho
nitwa Nirema Jibril ndi muri province ya Okatanga mu ntara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndi mpunzi kuva muri Denitrua
wahunze hehe
nahunze mva mu Burundi aho bitwa mu Rugombo mu ntara ya Cibitoki marambo ya mbere komine Rugombo
komeza komeza igitekerezo Jibril
igitekerezo jyewe mba mfite kenshi nama nibaza Halo
komeza turakumva ariko wigire hirya kuko ahantu uri hari urusaku dukeneye kumva ikibazo ubaza cyangwa niba ari igitekerezo utanga ariko tukakumva neza
ikibazo je nagomba kubaza icyerekeye impunzi twumva bama bavuga impunzi ziba muri Tanzania bazana icyumviro cyo kuzitahisha iwabo mu Burundi bagataha ariko twebwe turi ino ntabyo twigera twumva ku maradiyo babivuga twebwe turi muri Tanga iyo nkuru
icyo kibazo turacyumva ariko rero uyu munsi hari umurongo w'ikiganiro turimo utagendanye nacyo uyu munsi mu kiganiro muri Sanga turavuga ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo n'uburyo izo ngurane zitangwa ku muturage uba wimuwe ibyo rero nibyo tuganiraho ariko ikibazo cyo gucyurwa kw'impunzi nabyo tujya tubivuga ku Ijwi ry'Amerika ariko ntabwo ari byo tuganiraho wihangane kandi ugire umunsi mwiza
Okay, merci, merci, ndashimye cyane ko kunyakira ku Ijwi ry'Amerika.
Yeah. Bimeze nk'aho abantu batwandikiye bakomeza kugenda batubaza ibibazo binyuranye ariko ndagira ngo nibutse abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika ko uyu munsi mu kiganiro muri Sanga turi ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa mu butaka bwabo kubera impamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi ahakunze kugaragara ibyo bibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana kuri izo ngurane nuko gahunda ikorwa umutumirwa turi kumwe uyu munsi ni Maître Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda niwe urimo kudufasha gusobanukirwa uko ibyo bibazo bihagaze cy'amategeko bivugaho nuko birimo kugenda mu Rwanda by'umwihariko kuko niho aherereye. Metra yale mukurarinda iyo ibyo byose byabayeho wigeze kuvuga uti iyo batumvikanye biyambaza urukiko kandi tuzi ko mu nkiko hakunze kuba hari gahunda nyinshi n'imanza nyinshi zimwe na zimwe ziba zitararangira cyangwa se zifata n'igihe kirekire iyo bagamye inkiko urukiko rugatinda gukemura icyo kibazo cyagihe ntarengwa cyagenwe n'itegeko cyangwa se bumvikanyeho kikagera urukiko rutarafata umwanzuro harya ubwo bigenda bite
wenda gutinda kw'imanza kubera ibindi bibazo nyinshi cyangwa se zarasubitswe impamvu ntizijya zibura navuze yuko tukibitangira umucamanza ashobora kureba afite n'uburenganzira bwo kumanuka akajya aho kiregerwa kiri akabyirebera we neza na greffier igihe cy'inteko y'urukiko ikajyayo ashobora kuvuga ati ahantu n'ubundi uko hameze uko nkabonye dufata urugero ni mu manegeka abantu bagomba kuhava kuko ejo n'ejo niba batavuye agacika inkangu byaba ari ikibazo kandi twarabibonye ashobora kujya ahantu hari ubucucike hatagira imihanda hatagira imiyoboro y'amazi ariko bakanamwereka igishushanyo mbonera cyaho gishya master plan yaho akavuga ati n'ubundi aha hantu hagomba kuzasenywa hakavanwaho hagatunganywa hakubakwa ibijyanye n'igishushanyo mbonera akavuga ati kubera izo mpamvu urubanza nirukomeze aho ruzarangira hose rukabitegeko tugasasanga hari uwarenganyijwe yaba ari ku ruhande rw'uwimura cyangwa kwimurwa tukagira icyo tumugenera n'ubundi azagihabwa ngo urubanza rugakomeza ariko na wa mushinga aho kugira ngo abantu bazagwe dufate hari ahantu hari amazu nka hariya twavugaga hari imiryango igihumbi na magana ane mirongo itandatu urumva imiryango igihumbi magana ane mirongo itandatu abantu batuyemo harakifite nta muyoboro w'amazi nta niba hahiye nta modoka yakwinjira mu buryo kwazimya niba umugore agiye kunda nta mbiransi yajyamo ngo imutware iyo abantu bamwe bari batuye bimutse baravuga bati nyaboneka ubu ngubu n'imvura iguye ntabwo mfite mpaguruka ngo mpagarare mu nzu ngo amazi atinjiramo cyangwa ntekereze yuko urukuta rwari kungwaho bivuze ko n'ibindi hagombaga kuzasenywa noneho umucamanza ashobora kuvuga ati kubera ko n'ubundi hagomba kuzasenywa reke dukomeze urubanza nidusanga hari uwarengaho kuko ikibazo nk'uyu munsi gihari ni ukuvuga ngo barashaka ingurane ikwiye mu mafaranga nidusanga kuko waragombaga guhabwa amafaranga uzayahabwa azayagena n'ubundi uzayafata aho urubanza ruzarangirira ku rundi ruhande ashobora kuvuga ati uyu mushinga reka n'ubundi tuba tuwusubitse turangize icyo kibazo noneho bitewe n'icyemezo dufashe uzakomeze cyangwa se uzanahagarare burundu ibyo rero byo kuvuga yuko imanza zishobora gutinda nibyo kuvuga zishobora gutinda ariko aho zirangiriye zirenganura abari barenganye niba waravuga uti yewe sinashakaga ubutaka nashakaga amafaranga cyangwa sinashakaga amafaranga bampa ubutaka umucamanza agatanga wari ufite ukuri akabigena icyo gihe nta kibazo wenda biba bitinze igisubizo kiba kije gitinze ariko kirakemuka ntabwo rero kuba hari imanza abantu bavuga ngo ibyaha biri kugira ishingiro byose ntihagarare umucamanza nawe ababireba agashyira mu gaciro ndetse no kuba zatinda ntibivuga yuko kuba byaratinze ukazabona yangurane cyangwa se yandikiye ikwiye
naho se nk'aho leta ifata icyemezo tuvuge nk'ibyabaye mu Rwanda leta igafata icyemezo ikavuga iti aho kugira ngo abaturage tubahe amafaranga reka tububakire amacumbi abakwiriye tubona agendanye n'igihe hanyuma aba ariho tubaha bigenda bite kuki umuturage ashobora kwanga icumbi yahawe na leta kandi leta iba yabikoze mu buryo ibona ko bubereye umuturage kuki habaho ubwumvikane buke hagati n'ibyakozwe na leta n'umuturage akavuga ati jye nimumpa amafaranga
aha ngaho niho ngaruka nkavuga nti biterwa cyane cyane n'imyumvire y'abantu biterwa n'uko ibintu byasobanuwe biterwa n'abantu babajya inyuma mu matwi bakabashuka bakabaca intege bababwira ati munangire habarimo abafite inyungu bari barafitemo amazu bakodesha ariko n'ubundi tuzi niba twita amazu kuko nabo ubwo bakagera bakavuga ngo ni ibintu bagondagonze biterwa n'aba bashuko babwira ati munangire munangire ikibazo kizakemurwa na Perezida wa Repubulika aho n'abandi bayobozi babifitemo ububasha ariko ibyo byose rero ni nabyo bituma rimwe na rimwe abantu batinda kubera ko harimo gusobanura ikibikwereka rero kinabikwemeza nuko tuvuge nk'hari ahantu hari abantu imiryango ine zigiye na 400 imiryango irenze 614 iyo yarangije kwimuka ntegereza yuko hari n'abanyamakuru bamaze iminsi babasura bakababwira ati mubayeho mute ntabyira ngo de ibyo ngibyo tubyumvikaneho ariko bakavuga bati muri rusange rwose hano tubayeho neza basaba ko turimo turimo kwibaza impamvu abandi batazi iyo abantu bose uko ari iyo miryango igiye mu 400 iza kunangira ikanga kwimuka na leta ubwo yakwibaza ati ariko bishoboka bite ko abantu twahaye ingurane ikwiye y'amazu yubatse mu buryo bwa kijyambere ibikoresho bikomeye hari ibikorwa remezo bose icyarimwe banze kwimuka ariko ikigaragara ni uko imiryango 600 imaze kwimuka hari abari mu nkiko bavuyemo imanza barazireka baraza bamaze kubyumva bamaze gusobanukirwa ko bamaze kubasura nabo bajya muri iyo gahunda bivuze ngo rero hagomba gukomeza gusobanurira abantu ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko byazahora bigenda kuko itegeko naryo rirasobanutse ntawe ugomba kwitwaza inyungu ze bwite ngo abangamire ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ibi ni itegeko naryo ribivuga niba rero hari abantu bamwe babyumvise bakimuka abandi bakinangira kubera ku mpamvu zisobanutse nako zidasobanutse abandi bakavuga bati turanze turekeye aho ngaho bigaragara yuko umuntu aba agomba gukomeza gusobanura ariko igihe kiragera bigashyirwa mu bikorwa niba hari icyo utemeye yarakijyanye mu rukiko ugategereza icyo urukiko rizafataho umwanzuro ni ukuvuga ngo rero ngaruka duterane vuba niba hari gahunda ishyizwe mu bikorwa ugatanga igice kimwe cy'abantu kirabyumvise kiranagiye leta yatanze ingurane ikwiye ku butaka cyangwa se ku mazu nk'uko itegeko ribyemera byari ikibazo itegeko ritabyemera icyo gihe hari n'ikindi kizagomba kwibagirwa leta niyo ifite ububasha bwo kureberera muri rusange inyungu z'abaturage niba rero yagennye ku bayobozi twishyireho cyangwa se bashyizweho niyo twabihereye ububasha akavuga ati ahantu hagomba kujya stade ahantu hagomba kujya ibitaro ahantu hagomba kubakwa mu buryo bujyanye n'igihe tugezemo ahantu tugomba kubaka tujya hejuru tujya mu kirere kubera yuko ubutaka bw'u Rwanda ni butoya abaturarwanda ni benshi icyo gihe leta ikayifata icyemezo cya guverinoma kigafatwa cyangwa se umujyi cyangwa se akarere runaka kibifitiye ububasha hagatanga ingurane ikwiye nta mpamvu zitagomba gushyirwa mu bikorwa umuturage ntabwo ari we uzavuga ngo njyewe ku giti cyanjye ndategetse cyangwa se ndagennye ni mwene mugomba kumpa amafaranga hari n'undi wazavuga ati njyewe mugomba kumpa ubutaka ni urugero nafata kuri ibi byose twavugagaho harimo abaturage imiryango 467 ituye munsi ya metero kare 10 ituye munsi ya metero kare 10 iyo mibare irahari ntabwo ari ibanga harimo byari navuze imiryango 267 itagira ibyangombwa ariko abo bose bazahabwa ingurane hariya bagomba kwimurirwa noneho kuri icyo ngicyo cy'amafaranga nta wigeze ajya mu rukiko avuga ngo ndareba kubera ko bampaye ibintu bifite agaciro kari munsi y'ibyo nari mfite urumva ngo haba hari ikibazo nubwo nababwiye ko 70% bafite imitungo iri munsi ya 10 million umutungo mukereka we yatanze ni 10 million muri faze ya mbere mu cyiciro cya mbere umwe mu cya kabiri umutungo muke ufite agaciro ka 19 million birumvikana rero yuko niba leta ikugaragarije ko yaguhaye ingurane ikwiye nubwo atari cash nubwo atari amafaranga ni undi mutungo kandi unubatse neza kurusha uwo wari urimo haba hari ikindi kibazo cy'imyumvire cyangwa se cy'abashuko cyangwa cy'abagibwa mu matwi gituma bashobora kurezista n'ikimenyimenyi nubwo igice kimwe cyarangije kubayo bari mu buzima busanzwe
mu kanya turaza kureba ibijyanye n'abo muvuga ko bashuka abaturage ariko reka tubanze twakire Jean de Dieu Hategekimana ikaze ku iragizwe rya Amerika utubwira aho uherereye utubwire n'icyo ubaza
murakoze hello
komeza turakumva Jean de Dieu
nitwa Hategekimana Jean de Dieu ntaherereye hano i Kigali nakomeje gukurikirana kuri radiyo cya kibazo cy'imfangondo igomba ku makuru ariko ndagiye cyumva kivugaho nshaka ari kugira icyombaza gana ari mu kurarinda icya mbere ndabanza shimire Leta y'u Rwanda ko yaratekeje ku baturage aramivuze ati hari abantu mu by'ukuri ziga zibabamo zidafite n'agaciro k'amafaranga menshi ibihumbi 800 ariko nyuma ugasanga bamushyize mu nzu ifite agaciro kuri ubu miliyoni mu by'ukuri icyo ni igikorwa cyo gushimira baratekereje ku muntu nk'ubu ariko nanone nkabanza nkabaza ari mu kurarinda hari ahantu havutsemo ikibazo cy'abantu batabyumvise kimwe hari abantu bishimiye kujya muri ariya mazu sava reka n'abandi bantu bo bashaka amafaranga nkibaza ese mbere yo gukora imbanzirizamushinga y'icyo gikorwa haba harabayeho kuganiriza abagenerwabikorwa ku kijyanye n'ingurane bazahabwa kuko nk'ireba ibijyanye n'amazu uburyo abaturage bo muri kiriya gice badashaka kujya muri ariya mazu ubona ari nk'aho ikintu cyaje kibitura hejuru batari bazi ko ari amazu bazahabwa bashobora kuba bateganyaga amafaranga afunze ko bakitega amazu ese ibyo bibaganiriza aho batari baganirije aho ndi kuba haba harabayemo ikosa ari igikorwa runaka amafaranga menshi cyane n'ubwo hano miliyoni menshi bakiriya amazu n'amafaranga menshi cyane
arakumva
abaturage bakibaka bavuga ati no aya mafaranga tuyashaka ntabwo ajyanye n'imitungo yacu aho ngaho ndi kumva haba hari ikibazo akaba habaho ubwumvikane haba ubwumvikane gusumbya ko wenda hakoreshwa izindi ngufu wenda z'amategeko
arakumva reka bigusobanurire reka dusabe Christophe Ntazimana abe yihanganye gato mu kanya turazi ariko reka Maître Alain Mukurarinda banze agira icyo avuga ku cyo Jean de Dieu Hategekimana yarabajije
Jean de Dieu aravuga ati ese haba harabaye gusobanura ese harahabaye ibiganiro kugira ngo umuturage adakomeza kuvuga ati byanze bikunze ngewe ndashaka amafaranga cyangwa ati ese ubuyobozi bwaba bwarabituye ku baturage nagira ngo rwose mumenyeshe Hategekimana ko ibiganiro byarabaye ibiganiro byarabaye ni n'iki kiragaruka kuri bya nyina mvugaga mu kanya niba hari abantu imiryango irenze 600 uyu munsi yemeye kujya muri ariya mazu uyu munsi hakaba hari andi mazu 600 nayo arenga ategereje kwakira indi miryango ni ikikwereka yuko abo ngabo barangije kugenda ntabwo bagiye ku ngufu ntabwo baje ngo baterure babajyane barasaba Leta ikazana amamodoka ikaza ikabimura ikaza ikabagezayo mu minsi 3-2 ya mbere bakabaha n'ibibatunze hari amazu yubatswe n'abariya bahemukiye mbere baraza bubaka andi mazu y'indi fazi nubwo ngo barahageze banahabona akazi nubwo ngo rero ibiganiro byarabaye noneho hari ikindi cyane no kugaragara hari abantu baje gutura muri Kangondo bavuye mu tundi mu bindi bice by'umujyi byari byasenywe byari byagombye kwimurwamo noneho baraza bajya mu kandi kajagari uvuye mu kajagari ka mbere ujye kubaka mu kandi kajagari uyu munsi Mbazategekimana ngeze n'Imana yavuze ko aba mu mujyi wa Kigali uyu munsi kuko Hategekimana umuntu uba hano mu mujyi wa Kigali hamaze imyaka 10-15-20 ngo arasubira mu giturage baguhaye miliyoni 2-4-5 n'uwaguha miliyoni 10 muri uno mujyi uretse kujya kubaka mu kandi kajagari wabigenza gute ibyo ngibyo nabyo leta niyo ireba muri rusange niba sinjye gutanga amafaranga miliyoni 8-5 nababwiye n'ibihumbi 800 ni ukuvuga ngo tujye kumuha amafaranga atari bubashe gutuma yubaka agendeye ku gishushanyo cy'umujyi niyo ngarajya gukora kandi kajagari twimuye ikibazo tukijyanye ahandi niba rutere ku kibazo yari afite nta mumara impungenge ibiganiro byarabaye ni niyo mpamvu imiryango imwe yabashe kugenda ijya guturayo nk'uko nabivuze hari imwe yagiye mu rubanza rwose ivamo iraza ijya muri gahunda n'ubu tuvugane hari abasabye kwimuka uyu munsi n'ejo n'ejo bundi hasize ariko bari bake turo basusuruka babanze babe benshi kuko kubimura nayo ni bijeriti bateganyije aho kugira ngo bajyane umuntu umwe amafaranga badapfuye ubusa bagenda ari benshi ibiganiro bye byarabaye rwose
reka tujye kwa Christophe Ntazimana ikaze mu kiganiro muri Sanga uratubwira aho uherereye utubwire n'ikibazo cyawe
murakoze mirareye Kigali ajya mumbaze umuvugizi wongereje impamvu abantu bose barimo gufatwa kimwe kandi badafite imitungo ingana ni ukuvuga ngo nimba umuntu afite agaci umutungo ufite agaciro wenda ka miliyoni 3 enye n'ukavugaga 10 urumva ngo birumvikana ko nta kintu ashobora kongera kubaka mu gifatika ariko se kari abantu bakoreye ijye n'agaciro basanga nk'umutungo ufite nka miliyoni 40 uwo muntu ahawe amafaranga urumva havamo miliyoni 40 havamo kandi kajagari kubera icyo abantu bashaka kubarirwa muri ntuzi imwe bose agafatwa kimwe kandi mitungo yabo itanganye ari nayo mpamvu barimo kutubwira ngo barasanga hari abantu ngo bimutse ku bushake bwabo n'abandi bose gutyo ntibimuke umuntu ashobora kwimuka kubwo inyungu zo kukabona yuko ibyo bamuhaye bihwanye n'amafaranga yari guhabwa aho hantu urabona nimba umuntu yabikoreye nyine agaciro bakamara miliyoni 3 bakaba bamuhaye wenda inzu y'icyumba kimwe cyangwa ibyumba bibiri na saro urumva ntako natayemera ariko ni gute umuntu ufite igipangu akodesha inzu za hafi 500 afite inzu ye abamo nini yenda asanzwe mu muryango wanjye ukajya kumara kimwe n'uwo muntu
arakumva
nayo nti n'uwo nshaka kuba kuki ashaka kubaterera mu gatebo kamwe kandi imitungo yabo itanganye kuki umuntu wa miliyoni 3 n'icumi gutya yabivugaga ashaka kumutwara kimwe n'umuntu ufite igihe n'agaciro rye ya miliyoni hafi 40 kuko arabona ahoze numva kare mu gitondo avuga ko amukoreye igihe n'agaciro ya miliyoni 40 icyo ni icya mbere icya kabiri kuki njye nk'icyo kibazo ndabara yuko ari leta yagiteje kuki yari izi ko izabaha amazu yarangiza ikajya kubakorera igihe n'agaciro no kubakorera inyandiko kuko bavuga ati twebwe dufite inyandiko zitwemerera yuko utazemera inzu azahabwa amafaranga abaturage barabifite twebwe barakubwira ati twebwe inyandiko turazifite n'imyanzuro y'inkiko turabifite hano kuki ibyo bintu babwiye batazi ko batazabikora
arakumva reka gusubiza arakumva
nicyo
cyane Bizimana ndagira ngo maze mumenyeshe yuko nubwo tujye tuvuga ngo inzu za makindi 14 mu kindi cyiciro 19 harimo naho igiciro kuva kuri amafaranga n'aya kugeza kuri n'aya uhabwa inzu iriya kuva kuri n'aya ugenda uzamuka uhabwa inzu iriya intekerezo yuko iyo ni imibare ishobora no gushyirwa hanze iri mu mujyi wa Kigali nubwo bigarukira kuri miliyoni 35 noneho hejuru ya miliyoni 35 ubwo ni ikindi cyiciro bivuze ngo rero ku bafite umutungo uri hejuru ya miliyoni 35 uri hejuru ya miliyoni 40 dufate urugero rworoshye kugira ngo byumvikane niba bigaragaye yuko hari ahantu hubatswe hateganyijwe kwimurirwa abantu hakaba nta nzu ifite agaciro ka miliyoni 50 yahubatswe wowe ufite ya miliyoni 60 urumva uwo nguwo ibiganiro azagirana n'ubuyobozi ntabwo bihuye nibya wa wundi uri muri bya giciro bigarukira kuri miliyoni 35 ibyo birumvikana bashobora no kumwubakira noneho iyo nzu ifite agaciro ka miliyoni 60 cyangwa se nawe bakaba bamuha amafaranga nk'uko twabivuze ingingo ya 55 irasobanutse neza indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanyweho hagati y'uwimura n'uwimurwa niba rero umuntu agaragaje yuko leta niba yarubatse amazu agarukira kuri miliyoni 35 uwo akagaragaza ko afite 45 iyo ni ikindi kiganiro ni ubundi buryo bwo ati ndetse turamwubakira inzu ya miliyoni 40 kuko bigaragara ko igena agaciro batuzaniye ariko umutungo ungana cyangwa se turamuha ayo mafaranga ibyo ngibyo rero ntabwo ari ikibazo kandi n'ibyo biganiro bimubwire birahari mu mujyi wa Kigali kuko birazwi neza yuko harimo abantu bafite amazu anarenza ku gaciro we yavugaga ibyo ngibyo birazwi biganirwaho naho kuvuga ngo hari igihe umushinga ugitangira nigeze kuvuga bati bamwe tuzabaha amazu abandi tukabaha amafaranga n'ibyo bintu byarabaye icyo ni icyemezo njyanama yafashe cyangwa se umujyi wa Kigali cyangwa se akarere ka Gasabo niba icyo cyemezo cyarageza bikagaragara yuko mu gutanga amafaranga nk'uko nabuze mbivuga uyu munsi baguhaye miliyoni 2 harimo umuntu wanangiye navuze umwe ufite 180,000 akaba ati ngiye mu 180,000 uwo muntu wo mu 180,000 nicyo mvuga leta igeraho ikanareberera abantu muri rusange 180,000 ajya kubirya kuko ntashobora kujya kubaka indi nzu cyangwa arajya kugondagonda akandi kantu mu kajagari icyo gihe rero niyo umwanzuro wafashwe ubwo ugafata umwanzuro ushobora kongera kurikosuzuramo ugafata undi cyane cyane iyo dosiye imaze igihe kirekire nk'iki ngiki niba leta yaravuze bamutaba amafaranga bakazikora abari tukabahize ingurane ikwiye ejo ugasanga iyo bahaye amafaranga make bajya kubaka kandi mu kandi kajagari ahandi uyu mwanzuro uvanwaho ukongera ugasobanurirwa abaturage niyo mpamvu twanavuze iyo byanze bwa bwumvikane buvugwa mu itegeko iyo bunaniranye mujya mu rukiko ariko ntabwo abantu bigomeka nk'uko nano itegeko rivuga ko ntawe ugomba guha kubangamira ishyirwa mu bikorwa by'inyungu rusange mujya mu rukiko abantu bakimuka bakajya aho bari wazatsinda bakavuga bati wagombaga koko kubona amafaranga dushingiye ku ngingo imwe ebyiri eshatu enye eshanu ukayahabwa nk'uko umunyamakuru yabivuze ati iyo bije bitinze biza bitinze ariko nibura yabikemuye ibyo bibazo bibiri rero amenye ngo byitaweho abarengeje umutungo urengeje miliyoni 35 barimo baraganira n'icyo kibazo cyo kuvuga ngo kera bigitangira baravuze bati bamwe babaha amafaranga abandi bemeye ingurane ikwiye mu mazu bakayafata nabyo byaganiriye biza gusanga bavuga ati nibyo koko umuntu utumaye miliyoni igihe yo naharageje icyo kivanwaho ni kindi
reka twakire Ruhamya Ale wihuse kuko dusigaranye iminota itatu gusa ubaze ikibazo cyawe hanyuma duhite twanzura
yego ndi mu karere ka Gasabo murenge wa Gisozi sinagira ngo mbaze ese umutungo w'umuntu batavogerwa ryari ubutaka ko ntabwo ari ntavogerwa ikindi sinagira ngo mubaze ese ko bari abantu badahabwa ibyangombwa by'ubutaka by'inzu bahawe ukabibona ryari murakoze
arakumva
rero niba bishoboka mutagomba ikibazo cya mbere yababajije cyangwa nacyumvise neza
yagize ati umutungo w'umuntu uba ntavogerwa ryari
umutungo w'umuntu buri gihe yumvikane neza ntavogerwa umutungo w'umuntu ntavogerwa nibyo hame tugenderaho ryanditse mu itegeko nshinga ariko amategeko itegeko nshinga na ry'ubwaryo ryemera yuko hashobora kuba andi mategeko agena cyangwa se aba irengayobora cyangwa mu gifaransa exception ku buryo noneho ushobora kuvogerwa ni hahandi ibitegeko rya gisirikare bivuga ngo leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange niyo mu mutungo ushobora kuvogerwa ku mpamvu z'inyungu rusange ikanakomeza iti izo nyungu rusange zigomba gusobanurwa kandi agatanga ingurane ikwiye ikanakomeza iti iyo ngurane ikwiye igomba gutangwa mbere y'uko umuntu yimurwa abantu bamaze kuyumvikanaho umutungo w'umuntu uhora ni ntavogerwa ariko irengayobora rishobora kubaho ariko rikagera ibyo ryubahiriza naho ku birebana n'ibyangombwa icyo kintu avuze ntabwo ari cyo abantu bariyo bahabwa ibyangombwa ahubwo avuga ati ibyangombwa babifatanyije n'umujyi wa kigali ibyo turabisobanura twita kuri minota iradushiranye babifatanyije n'umujyi wa kigali nk'uko bigenda ahandi hose ku isi kuko ari amazu batuyemo yubatse ajya hejuru bivuze ngo hari ibice by'amazu bahuriyeho ni ukuvuga ubutaka za esikariye ingazi za koridoro mu mbuga ibintu bahuriyeho abari ibya asosiyasiyo yabo iyo batarabishyiraho iby'umujyi wa kigali noneho bakaba bahafatanyije kugira ngo ejo umuntu ataza ugasanga umuntu utuye muri 405 abuze uko agera muri 406 kubera ko umuturage yahafunze iyo rero aho hantu hakomatanyije ari ahindi asosiyasiyo cyangwa ari umujyi wa kigali ibyangombwa biba byanditse ko ari ibyabo bombi igihe ariko kiragera nanone icyangombwa kikaba icyawe burundu tuvuge ngo niba waratanze amafaranga wari ufite agaciro k'umutungo wa miliyoni 10 bakaguha miliyoni 15 leta niba yararengeje izindi 5 hari igihe ni kavuga uti mu myaka igeze 4 ayo mafaranga azaba ashizemo aho hantu hakaba habaye ahawe burundu ukaba ibyangombwa kigena muri banki cyangwa ukagera gute ibyangombwa rero biratangwa ahubwo ikibazo cyabaye wenda ari nacyo cyatumye bafite ikibazo hari abantu bahageze bagurisha ariya mazu ku mafaranga amena make cyane miliyoni 3 kandi bazi neza ko ari kugurisha ibintu bitaraba ibyabo neza burundu icyo kibazo rero kiri mu nzego z'ubutegetsi nibyo bavuze bati imbere y'iki kibazo gikemuka bemerewe gutanga ibyangombwa ni uko byarasubitswe ariko abandi bafite ibyangombwa kandi imitungo ni iyabo
Maitre Ale Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda reka ngushimire cyane uyu mwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika
murakoze namwe kuba mwatumye dukomeza gusobanura
reka nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri isanga mwagize uruhare muri iki kiganiro n'abandi mwese mwari muduteze amatwi nshimire n'abagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wamfashije kubagezaho ijambo aho muherereye hirya no hino ku isi kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya mu makuru